Y a Gael que se queda linda. wakati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pesi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile, watakutupia mbali.
Kizamani kutoa kadi na maua, wanataka mani ukilipa unakwarua. Fundi kitandani soma gumbo kujikamua, unafika ndani ujato masa unachanua. Wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji akia Mungu wapati. Mapenzi ya video hata kutoa kamasi, eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi. Piga chabo geto, kono na deto, che na kapeto, manje ina mobeto.
Izo ni sama za kale, sangulo mapepe kale.
Bolingondo mbolo,
wanga
chipolo polo,
namangi
ya kandoro,
imba
wa moro poro.
Tiny spati shikari kuru kabisa, hivi yukwa PMB doko latifa.
Silipendwa
babu tale wapi papa misifa.
Silipendwa
squeezy party ya tuenda kikibisa.
Silipendwa
mpira na pele.
Silipendwa
tanu na nyerere.
Silipendwa
akangedere.
Silipendwa
wimbo weke shimaba eti lazimishe aye kukata sabuni kicherema
silipendwa
mabanda ya sinema
silipendwa
ikumba na mlema
silipendwa
Diamond na wema
silipendwa
hizo ni sama za kale za zamani sambulo mapepe kale kale yoyo magina songi logi
silipendwa
chanali analogi
silipendwa
ufisa saibogi
silipendwa
bandame anodi
silipendwa
unani bipumpu pigie umeweka vocha ule wewe lipe mie umeniona rofa tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukale dina unakwenda tisa nywele za kichini
silipendwa
mochi za kwa zima
silipendwa
tena na beti
silipendwa
bashite kwa jima
silipendwa
izo ni zama za kame
za zamani
sambulo mapepe kame
lalala
mitabachani
silipendwa
tivi kwa kirani
silipendwa
akira ifani
silipendwa
asari haifani
silipendwa
ya nini kunichunguza na ishi wapi
silipendwa
lala chapati kwa maini ya umaka
silipendwa
kuto kunikali ya chini unakamati oh ya rapi masikini kunize haki Mama pangala
silipendwa
kipanki kajala
silipendwa
yango na jangala
silipendwa
lukumu kandala
silipendwa
cheni ni vidomo domo tutupia netunguli kisa pesa za mbomo msimu wa makufu
bongo mani yondo
silipendwa
sikinde msondo
silipendwa
magari ya udongo
silipendwa
abu walori yondo silipendwa
izo ni sama za kani nivu maga sana sambulo mapepe kale yoyo Kibisa kichoma
silipendwa
Wakina mani doyo
silipendwa
Kina iogo
silipendwa
Kina tukogo
silipendwa
Yesi msiba ukiona budi Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogopa popobawa Suena nitampata wapi
Silipendwa
Suena wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eki wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna marinda Amini dada
silipendwa
uno ya echi baba
silipendwa
domo chai japo
silipendwa
cheza ya kibaba baba
silipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa
hizi sama sama kufuli siza jakaya
silipendwa
ugombi wa Mr. Nice na dudu baya
silipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
silipendwa
wago mchongo Mr. Bini wapi bambo wale wasamiaji wa melini wasee wa hambo ipio kwa Benjamini wa mamojambo wapete na muaporini vitanda rambo dada mjela jela
silipendwa
kidali kongolela
silipendwa
marfi na zembwela
silipendwa
yumanecha na pela
silipendwa
izo ni sama za kani
sama za zamani
sambulo mapepe kale
kama nada zinunda silipendwa
kalumanzira ndumba
silipendwa
kumuza dole gumba
silipendwa
yohari na kanumba
silipendwa
Fire, fire, fire. A $1 million. They make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. She say all her friends, leave me la vida loca. She call me me my lover. Oh. Yeah, you for there for me. You for there. Kosio, shuku sheka, ayashu meka o. Yeah, Caroline save your drama. I don't need it, for it so pop rao. Hola, hola, Mr. Olopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your sofa. Yeah, you for there for me. You for there. When you find the hunger, yeah. I gon' die for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, I hate your face. Make another man picking on my way. I love you, know me, say, if you say, make a put one up for fire. Fire, fire, but I go go up for fire. You know me, say, if you say, make a put one. Put one.